Habari. It is good to be here today. David said it was good when they said unto him, "Let us go to the house of the Lord."
Nimefurahi sana kukua na nyinyi na kuendelea kuhubiri injili ya Bwana na nyinyi.
I hope your cup is overflowing. I know you may be tired.
Na mtasabata mumechoka, lakini naomba tu mtulie kiasi.
But it's good to be tired in the service of the Lord.
Mungu ni mwema wakati wote.
Our brother Paul,
ndugu yangu Paul,
has mentioned that Jesus said that he was the way.
Amenena ya kwamba Yesu ndiye njia.
And many times our problem is,
na wakati mwingi tunapata shida,
we think we know the way.
Tunajua hiyo njia.
And I'm not talking about our way to heaven necessarily.
Na njia yetu kwenda mbinguni.
But while we're walking here in this world.
Right.
Sio ile njia ya kwenda mbinguni tunazungumzia, lakini ile ya
kutembea
hapa duniani.
We try to make it on our own.
What?
We try to do it by ourselves, on our own.
Wakati mwingi tunajaribu kufanya maneno yetu ndio.
Proverbs chapter 4. Proverbs 14 says this.
Paulo amenena kitu kama hiki.
There's a way that seemeth right unto a man. There's a way that seemeth right unto a man.
Kuna njia ile tunafuata sisi kama binadamu.
And the end thereof is the ways of death. The end of that way is the way of death.
Yes, it is.
You can't get my southern swag.
I mean, that's nice. Yeah. Brother. I had a lot of people.
Amen.
It's not a different way
you're
talking about, Charles. It's the same way.
It is. It takes time for me.
Kuna njia inaonekana ni nzuri kwa binadamu lakini mwisho ni kifo. Ni mauti.
Thank you, brother.
Thank you.
So when we're traveling from day to day.
Wakati tunajaribu kutembea katika hiyo njia.
I have a question for you this afternoon.
Jioni ya leo niko na swali kwenu.
Where are you looking?
Unaangalia wapi?
Where are we looking day to day?
Tunaangalia wapi siku baada ya nyingine?
In the 12th chapter of the book of Hebrews.
Katika kitabu cha Waibrania mlango wa 12.
The apostle writes there these words. I'm a tough guy. I've already used up 3.
Anasema sasa wajua yeye ametumia kapeta 3.
In Hebrews chapter 12.
Tukaenda kwa kitabu ya Waibrania mlango wa 12.
The apostle is referring here to the 11th chapter of the book of Hebrews.
Hiyo sasa anafanya reference kwa hiyo kitabu ya Hebrews mlango wa 11.
And if we did a fast overview of Hebrews 11.
Na ukiangalia hiyo kwa waraka,
we would find there the subject being faith.
Na unapata hiyo mafunzo yanaingiliana vizuri.
And in one verse he says, without faith it's impossible to please him.
Na kama una imani ni vigumu sana kumfanya Yesu awe na raha. Yani
now we know faith is a fruit of the Spirit.
Na tunajua kuamini ni tunda la kiroho.
And that faith is given to us in the new birth.
Na hiyo kuamini tumepatiwa katika kusaliwa mara ya pili.
But we're to use the faith that God has given us.
Yes.
Kwa hivyo tunastahili tutumie kuamini maana Mungu ametupatia.
Paul says add to your faith. Or Peter says add to your faith.
Na Petero akasema uwe na uamini.
to virtue and temperance and godliness and brotherly kindness.
Na hiyo na kuanga uwe na upole uwe na unaamini uwe na ukamilifu.
But if we add these things on through our faith,
na hizo sote tunaongezea kwa imani yetu,
we'll not be unfruitful in the things of God.
Right.
Na tuwezi tukawa yani kwa uaminivu kwa mambo ya Yesu kama hatuna hiyo imani.
As we look at some of these men and women that are recorded here in the 11th chapter of the book of Hebrews,
tukiangalia wanaume na wanawake ambao wameandikwa katika kitabu ya Hebrews,
These people are recorded as great men and women of faith.
Na Biblia nasema ni wanawake na wanaume ambao ni wakuu sana wameandikwa katika Biblia.
But as we look at these names that are recorded here,
na tukiangalia vile majina yao yameandikwa katika Biblia,
we find that these great men and women of faith,
tunaona ni watu wakuu sana katika imani,
were also people that had many troubles in their lives.
Lakini tukiangalia ni watu walikuwa na shida nyingi sana katika maisha yao.
It says by faith Noah being warned of God.
Na kama una imani uwezo kumpendeza Mungu.
Was told to build an ark.
Wakati Noah alikuwa ameambiwa atengeneze ile arki.
Can you imagine 100 years building a boat?
Na alichukua zaidi ya miaka 100 kuchenga hiyo safina.
For a flood when it had never rained.
Na kwa ila ambao mvua haijawahi nyesha kwa muda mrefu.
Can you imagine the kind of ridicule from your neighbors?
Na utaweza fikiria ukianza kuchanga hata wale ambao wanakaa na wewe kando kando watakufikiria namna gani?
Plus the daily troubles of building such a huge ark.
Na ni shida gani alipata kuchanga hiyo safina vile ilikuwa kubwa sana?
Yeah, lots of trouble for him.
Alikuwa na shida nyingi.
Yet in his faith,
lakini ndani ya
he saw the deliverance of God.
Yeye alifanya vile Mungu alimwambia.
In his troubles he saw the deliverance of God.
Kwa yale mateso alikuwa nayo lakini alikuwa anamwamini Mungu.
By faith Abraham when he was called,
kwa imani Abraham alipoitwa na Mungu,
left his family to go to a land he had never seen before.
Aliacha ile familia yake akaenda nchi ambayo hakuwa anajua ni wapi anaenda.
13 years ago I felt a call to come to a place I'd never been before.
Alienda akakaa hapo miaka 13 mahali hajawahi kwenda kukaa.
A land that I had never seen.
Na anakana watu ambao hajawahi waona hata siku moja.
And I came to Africa for the first time.
Na wakati yeye alikuja hapa Afrika wakati wake wa kwanza,
Abraham had many troubles.
Abraham alikuwa na shida nyingi.
Abraham had no children.
Abraham hakuwa na watoto.
Here he's promised of God that he would receive a land.
Na sasa Mungu alikuwa anamwambia itatapata watoto.
For him and his seed.
Na alikuwa anamwambia hiyo mbegu yake ndiye itakuwa itachaa dunia.
Yet he had no children.
Lakini hakuwa na mtoto.
And he's now approaching 100 years old.
Na wakati huo alikuwa amefika sasa miaka 100.
And past the time of having children in his life.
Na alikuwa amepita sasa wakati yani umri wa kupata watoto.
Yet in all these troubles and problems,
na hizo sote ni shida ambazo alikuwa amepata,
he found God was a faithful God.
Lakini alimpata Mungu, alikuwa Mungu mwaminifu.
By faith Jacob when he was dying,
kwa imani wakati Yakobo alikuwa anafariki,
blessed both of his sons Jacob and Esau.
Aliwabariki watoto wake wote.
By faith Joseph when he died.
Kwa imani Yusufu wakati alifariki,
told his descendants, take my bones back home when you go.
Aliambia wale watu wa nyumba yake kwamba wapeleke mifupa yake nyumbani.
God had told Joseph that the people would return to the land.
Na sasa Mungu alikuwa amemwambia Yakobo kwamba Mungu ata wale watu watarudisha samba.
But God had told him Joseph's grandfather Abraham.
Na sasa Mungu alikuwa ameambia Abraham kuhusu hiyo maneno, maana ndiye alikuwa grandfather ya huyo.
That they would return after 400 years.
Eti watu wake watarudi kwa samba yao baada ya miaka 400.
Joseph not only believed God.
Na Yusufu alimwamini Mungu.
He believed what his grandfather told him about God.
Na alikuwa anaamini kwamba eti baba yake, babu yake alikuwa ameambiwa hayo yote na Mungu.
And when God set the people free and carried them home,
na wakati Mungu alipeleka watu akawapeleka nyumbani,
they gathered up the bones of Joseph and carried them with them.
Walibeba yale mifupa ya Yusuf wakapeleka nyumbani.
It wasn't without trouble and trial.
Hata ingawa wao walikuwa na shida nyingi.
Our brother Derek told us this morning about Joseph's trials and troubles.
Na ndugu Derek alituambia shida za Yusuf wakati alikuwa na upili asubuhi.
Can you imagine how you would feel today?
Na yaani utafikiria namna gani vile mnyinyi mnafikiria hayo maneno.
And you had been placed down in a pit by your brothers.
Na hapo sasa umekaa hapo chini karibu na ndugu yako.
And you heard them arguing about what they would do.
Na umesikia hapo mbeleni walikuwa naongea kuhusu wanataka kufanya nini kuhusu wewe.
Should we kill him or sell him?
Tunamuua ama tunamuua?
And you've got to be thinking, where is God?
Na sasa wakati huo naanza kufikiria Mungu ako wapi?
But God never left him. That's
lakini right. Mungu hakumwacha.
God went with him down to Egypt.
Na Mungu alienda pamoja naye mpaka pale.
And God went with him down into the prison.
Na Mungu alikuwa na yeye mpaka pale ndani ya chera.
And God was still with him when he was raised up to be by Pharaoh's side.
Na Mungu alikuwa na yeye wakati walimuinua wakamweka akawa mtu wa pili katika ile njia ya Misri.
By faith Joseph.
Kwa imani Yusufu.
By faith Jacob.
Kwa imani Yakobo.
By faith Abraham.
Kwa imani Abraham.
By faith Noah.
Kwa imani Nuhu.
These men are considered great men of faith.
Ni watu ambao wameonekana watu wakuu katika imani.
Yet they had trial and trouble all the days.
Walikuwa na shida, walikuwa na shida, walikuwa na shida.
They never forgot where the source of their strength was.
Lakini hawakusahau mahali nguvu zilikuwa zinatoka.
By faith Moses when he was come to years.
Kwa imani Musa. Kwa imani Musa
he was called to be the son of Pharaoh.
Na aliitwa akaenda kuwa mtoto wa Farao.
And to deliver the children of Israel from Egypt's land.
Ndio apeleke wana wa Israeli kutoka Misri au apeleke Canaan.
Yet he spent 40 years on the backside of the desert.
Na tena alikuwa ametumia miaka 40 pale changwani.
Tending to his father-in-law's sheep.
Maana kwa sababu ya huyu mahali kwa Farao alikuwa ameogopa Farao.
And after God had delivered them out of Egypt with a mighty hand.
Sasa lazima aliruti akaenda kuchukua wa Israeli akawapeleka Canaan.
He spent 40 years with a whining, complaining people.
Na alikuwa na hao watu kwa miaka 40 wakiteseka na hao watu.
Waiting on God's final deliverance.
Na alikuwa amemwamini Mungu, maana Mungu ndiye alikuwa Mungu wake.
Moses is considered a great man of faith.
Musa yeye anaonekana kama mtu mkuu katika imani.
Yet his life was full of trials and troubles.
Lakini maisha yake yalikuwa na matatizo makubwa sana.
David by faith.
Daudi kwa imani.
David was raised to the place of being a king.
Na Daudi alinuliwa kutoka kuwa mahali alikuwa anachunga kondoo mpaka akawa sasa mfalme.
From a shepherd boy to a king.
Alikuwa anachunga kondoo mpaka akawa mfalme.
A man who had faith in God.
Maana alikuwa na imani kwa Mungu.
Yet King Saul chased after him for a number of years.
Na huyu mfalme Sauli alikuwa alimtafuta kwa miaka mingi sana muue.
And tried to take his life.
Na alikuwa anatafuta uhai wake.
Do you begin to see how this is working for men of faith?
Umeanza kuona vile haya yanatendeka katika watu ambao wako na imani?
I think the pattern is true.
Sasa tumeona hii kichiti ni ya ukweli.
We can be great men and women of faith.
Na tutaweza kuwa wanaume wakuu na wanawake wakuu katika imani.
But it doesn't mean our life is not going to be wrought with trial and trouble.
Ichalisi kwamba maisha yetu yatakuwa namna gani.
We could turn over to the New Testament and look at the apostles.
Na tutaweza enda sasa kwa Agano Jipya tuangalie ni nini kilikuwa kinatendeka hapo.
John and James and Peter laid aside their fishing.
Tumwangalie Yohana, tumwangalie James, tumwangalie Petero.
To follow after the Messiah.
Walikuwa wanafuata Yesu Kristo.
Yet they followed him for 3.5 years.
Wakamfuata kwa miaka 3.5.
And he died, and they thought all hope was lost. But he appeared to them again. And told them it wasn't time to be fishing.
Na sasa kawambia waende kufanya mambo, yani waende kufua watu.
It was time to feed the sheep.
Na sasa ni wakati mutaenda kulisa kondoo.
We need to be busy about our Father's business as well.
Na tunastahili tuwe tunafanya kazi ya baba yetu.
So the apostle starts here in the 12th chapter of this book of Hebrews.
Sasa kiangalia hiyo kitabu ya Hebrews mlango wa 12.
And he says, wherefore, seeing we are compassed about with so great a cloud of witnesses.
Na hapa tumeona vile tumekuwa sasa masaiti ya vile watu ambao wanapitia magumu.
Let us lay aside every weight.
Na lazima tuwe kando kwa hii matatizo yote.
And the sin which does so easily beset us.
Na ile dhambi ambayo inaweza kututoa kwa imani ya Mungu.
And let us run with patience the race that's set before us.
Na ni lazima tuwe wapole kwa ajili ya mambo ya Mungu.
In the world outside of Kenya.
Na katika sehemu ya nchi ya Kenya.
Kenya is known as the home of the marathon runners.
Yep.
They win the Olympics almost every time. They have great endurance. We need the endurance of the Kenyans. To run the race that's set before us. We're not running so that we can run our way to heaven. But we are running a race so we can be obedient to Jesus Christ our Lord. The marathon is a patient race.
Yeah.
You get down in a sprinter's stance. And you jump out for 100 yards. And the marathoners will eventually pass you by. The race is not to the fast, my friends. But this race is to the patient.
Amen.
Amen.
It takes patience and steadiness to run this race.
Amen.
It takes endurance to run this race. And I don't want to just tell you that it takes patience and endurance.
Sasa nataka niwaambie hata nyinyi mwe ambao mnakuwa nyororo.
I want to tell you it's where you're looking.
Nataka nikuambie mahali unastahili kuangalia.
Yes.
The writer goes on to say this.
Huyu mwenye aliandika hapa aliendea kusema,
let us lay aside every weight and the sin which does so easily beset us.
Na tuweke njia sote za dhambi kando.
And let us run with patience the race set before us.
Na sisi tuwe tunamwamini Mungu.
Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Tuangalie
Yesu Kristo kwa ajili ya maisha yetu.
It's all about where your eyes are.
Sasa hapa ni kwamba kwa ajili ya wewe vile ambao uko.
You know, Peter got his eyes down on his own feet.
Na Petro akaliangalia miguu yake.
He was so bold and brave to come out of there and want to come walking to the water on Jesus, to Jesus on the water.
Petro akaanza kutembea aende kwa Yesu pale kwa maji.
But when he took his eyes off of Jesus,
wakati alitoa macho yake kwa Yesu Kristo,
he began to sink into the sea.
Alianza kuenda ndani ya maji, kusama, alianza kusama.
And when we take our eyes off of Jesus in this race we're running,
na sisi tukitoa macho yetu kwa Yesu Kristo tutaanza kusama.
We began to sink into the muck and mire of this world.
Yaani wakati umetoa macho yako kwa Yesu Kristo unaanza kusama.
There's a lesson laid out over in the 3rd chapter of the book of John.
Sasa tunaenda kwa mtu mwingine kitabu ya Yohana mlango wa 3.
And some of this should be very familiar to you.
Yohana mlango wa 3.
John 3, chapter 3.
Yohana mlango wa 3 mstari wake wa 3.
There's a verse of scripture here that you should all know.
Na hii ni ile ambao kila mtu anachoa.
Verse 16.
Basi 16.
For God so loved the world
kwa jinsi Mungu aliupenda ulimwengu,
that he gave his only begotten son,
na akamtoa mwanawe wa pekee,
that whosoever believeth in him,
ila kila mtu amwaminie,
should not perish,
asipotee,
but have everlasting life.
Awe na usima wa milele.
The perishing under description in this verse of scripture,
sasa Biblia inasimusia kuhusu kupotea, asipotee,
is a perishing that can occur to the believer.
Sasa hiyo kupotea ni kupotea kunaenda kwa yule ambaye amemwamini Mungu.
And Jesus was telling us that God loved us so much.
Na hapa Yesu anatuambia jinsi Mungu alikuwa ameupenda ulimwengu.
That he gave his only begotten son.
Na akamtoa mwanawe wa pekee.
That the believer, that whosoever believeth in him.
Na hiyo nasumusia mwenye amemwamini Yesu.
Should not perish, but have everlasting life.
Bali awe na usima wa milele.
And the explanation to this verse of scripture comes just before. Yes.
Na hii maandishi nasema hapa ilikuja hapo mapema.
Jesus had been talking to Nicodemus there in the third chapter of the book of John.
Ukiangalia pale nyuma unaona Yesu akizungumza na Nikodemo.
Telling him how a man is born again.
Na akimwambia vile watu binadamu wanasaliwa mara ya pili.
That his birth comes from above by the wind, by the spirit blowing like the wind.
Sasa ile roho inatoka mbinguni inagusa kama upepo inagusa.
And Nicodemus was confused about what was going on.
Na Nikodemo sasa alichanganyikiwa vile Mungu vile Yesu alikuwa anaongea na yeye.
And Jesus said, if I had told you earthly things and you do not believe.
Na Yesu akamwambia nikikwambia mambo ya mbinguni uwezo ukayaamini.
How can I tell you heavenly things and you believe?
Kama uwezo ukaamini mambo ya hapa dunia nikikwambia mbinguni utaamini namna gani?
If we don't understand the simple lessons, how are we going to understand the big stuff?
Kama uwezo tukapata haya mafunzo machache hapa. Tutaweza pata mafunzo ya chuo namna gani?
We have to get some basics down.
Sasa hapo nataka muone ni nini kinaandikwa hapo.
And one of the basics is where are we looking to run our race?
Na sasa hapo hiyo mwito mahali tunaangalia ndio inatusaidia tunaenda mbali.
Verse 13.
Tuende kwa mlango wa 13.
And no man hath ascended up to heaven but he that came down from heaven.
Mlango wa 13.
Even the Son of Man which is in heaven.
Yeah. Mlango wa 13 nasema hakuna mtu mwenye ameenda mbinguni lakini ni Yesu peke yake.
And as Moses lifted the serpent up in the wilderness,
na vile Musa alinua ile nyoka ya sapa pale jangwani,
even so, or in like manner, must the Son of Man be lifted up.
Na ndivyo vilivyo Yesu, mwana wa Mungu, alinuliwa juu katika msalabani.
That whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life.
Wale wote ambao wamemwamini hawawezi kupotea, lakini wawe na uzima wa milele.
If you don't know what happened in the wilderness when Moses lifted the serpent up,
kama uchui ni nini kilitendeka wakati Musa alinua ile nyoka ya sapa pale jangwani,
you're not going to understand what Jesus is talking about in John 3:16.
Hapo Yesu kachua ni nini Yesu anasumusia hapa Yohana mlango wa 6 mlango wa 3 mstari wa 16.
In Numbers chapter 21.
Na ukienda mlango wa 21.
The children of Israel were journeying in the wilderness from Mount Hor around Edom.
Now, wa Israeli walikuwa wanatoka Misri wakienda Kanani, walipitia jangwani na hata ingawa hiyo ilikuwa karibu sana.
And the children and God's children became discouraged because of the way.
Na wana wa Mungu sasa wakaanza kumchukia Mungu.
Do you ever get discouraged because of the way you have to travel here in this old world? It's easy for us to kind of point a finger at the children of Israel.
Na ni rahisi sana utaangalia na useme wana wa Israeli walifanya makosa.
But I get discouraged sometimes too.
Hata mimi nakuanga najikosea yani nasikia vibaya wakati mwingine.
But when they got discouraged, they made a big mistake.
Wakati sasa nasikia mbaya, hiyo ni makosa makubwa sana nafanya.
They forgot where to look.
Mimi nasahau mahali nasahi kuangazia.
You know who was leading them out there in the wilderness?
Unajua ni nani alikuwa anaongoza wana wa Israeli wakati wamechangwani?
It wasn't just Moses.
Alikuwa Musa.
There was a cloud by day.
Kulikuwa na Na wi, mawingu kila mawingu kila siku.
And a pillar of fire by night.
Na tu, na usiku tulikuwa tunaona kama ni mwangaza wa nuru ukienda binguni.
God himself was leading them in the way.
Maana Mungu mwenyewe ndiye alikuwa anawaongoza kwa hiyo njia.
And they began to murmur and complain about the way.
Na wakaanza kuongea mambo mabaya kuhusu wakiwa njiani na Mungu alikuwa anawaongoza.
They were murmuring and complaining about God's way.
Wakaanza kuongea kuhusu njia ya Mungu.
And they not only murmured against God, they murmured against his servant Moses too.
Wao walikuwa na wanangonongesea Musa na tena na Mungu, sio Mungu peke yake.
And God sent fiery serpents among them.
Kwa hivyo Mungu alituma nyoka kwa hao watu.
And many of the people were bit by the serpents and died.
Watu wengi wakaumwa na nyoka wakakufa.
And after they had already fiery serpents had come among them.
Na sasa Mungu akatengeneza hiyo nyoka kati yao.
Then they came to Moses and said, "We've made a big mistake."
Sasa waliporudi kwa Musa wakasema tumekosa sana.
Because we've murmured against God and we've also murmured
maana
against you.
Tumeongea vibaya kuhusu Mungu, tumeongea vibaya kuhusu wewe.
And Moses went to God.
Na Musa akaenda kwa Mungu.
And God told Moses.
Na Mungu akamwambia Musa.
He said, "Moses, make a fiery serpent out of brass."
Sasa akamwambia tengeneza nyoka ya brass.
And put him on a pole.
Na uweka juu ya mti.
And lift him up before the people.
Na uinyosha juu mbele ya watu.
So the very thing that had bitten them.
Hiyo nyoka ambayo ilikuwa imewauma.
An image of it was made.
Na walitengeneza mfano kama hiyo nyoka.
And put up on a pole.
Wakaweka kwa ile mti.
By one man, sin entered into this world.
Kupitia mtu mmoja, dhambi ikaingia duniani.
And death by sin.
Na kifo kupitia dhambi.
Therefore, by one man, Jesus Christ.
Na kupitia Yesu Kristo.
Was placed up on a pole called a cross.
Yeye ndio alikuwekwa juu ya mti. Ile msalaba.
And he died there for you and me.
Na alikufa alikufia wewe na mimi.
Now we've got to get this lesson of what happened here.
Na tunataka sasa tupate haya mafunzo ni nini kilitendeka.
When Moses lifted that fiery serpent on the pole.
Musa aliponyosha ile nyoka juu ya mti.
I'm here to tell you not a single dead person looked on that serpent that day.
Na wakati huo kila mtu mwenye alikuwa anaangalia ile nyoka hakuna hata mmoja alifariki.
Those that were bitten and had died.
Wale ambao walikuwa wameumwa na wakafariki
were incapable of looking upon Jesus upon that sapphire serpent.
Ni wale ambao hawakuwa na nafasi ya kuangalia ile nyoka.
And I'll tell you today those who have been bitten by sin.
Nataka niwaambie tuko na wengi hapa ambao wameshindwa na dhambi.
And are dead in trespasses and in sin.
Tumekufa kwa ajili ya dhambi zetu.
And haven't been born of the Spirit of God.
Na tayari tulikuwa tumesaliwa na Roho Mtakatifu.
They cannot look upon the one that's been lifted up.
Sisi ndio tunastahili kuangalia Yesu Kristo.
But those of us that have been bitten and are alive.
Na tu wale ambao iliuma na wako wamefariki
can look upon Jesus today for our
angalia Yesu Kristo leo.
We're not looking to him for our eternal deliverance. He accomplished that on the cross.
Tunamwangalia Yesu ambaye alimaliza yote pale msalabani.
But we're looking to him for our daily deliverance.
Tunastahili kumwangalia Yesu kila siku ambaye anatuokoa.
From the sin that's bitten us along the way.
Kama yani ile dhambi ambayo imetusumbua kwa muda mrefu.
Wherefore looking unto Jesus.
Tukimwangalia Yesu Kristo.
The author and finisher of our faith.
Yeye ndiye atatupatia hii kuamini wetu.
Let us run this race with patience.
Sisi ndio tunastahili tusimame vizuri na hiyo imani.
As Moses lifted up the serpent in the wilderness.
Na vile Musa aliinua ile nyoka ya saba pale jangwani.
Even so or in like manner.
Na huyu Sauli na yeye alifanya hivyo.
The Son of Man must be lifted up.
Mtoto wa Mungu lazima awe ameinuliwa.
Preachers, people, it's our job in this world to be the light of this world.
Kwa hivyo tunamuinua Yesu Kristo wale wachungaji.
And we're to lift Jesus up for others to see.
Sisi sote tunastahili kumuinua Yesu Kristo.
We don't make him be the propitiation or the atonement for their sins.
Right. Kwa sababu alifarikia dhambi zetu.
But we can let those that have been born again or have been bitten by sin and are yet alive through the new birth.
Na wale ambao wamesaliwa mara ya pili mfananiwa na wale ambao walikuwa na umwa na nyoka na wakaangalia ile saba au wakufariki.
We can lift him up for them that they might be healed.
Tuendelea kuangalia Yesu Kristo. Tuangalie Yesu Kristo.
We need healing daily, don't we?
Tunataka uponyaji kila siku.
I need healing to run this race.
Mimi nataka niwe nimeponywa kwa sababu ya hii kazi.
By the nature that I have, I'm a bitten sinner.
Kwa sababu ya mwili wangu mimi ni mwenye dhambi.
And the only answer is to keep my eyes fixed on the one that won it for me.
Lazima za mimi niweka macho yangu nimwangalie Yesu Kristo.
For God so loved the world.
Kwa jinsi Mungu aliupenda ulimwengu.
And that world was the world of the people that God gave him to die for.
Na hiyo nchi ni ile nchi ambayo Mungu alipatia Yesu Kristo akakufa kwa sababu yao.
That he gave his only begotten son.
Akamtoa mwanawe wa pekee.
That whosoever believeth in him should not perish.
Na wale ambao watamwamini wasipotee. Bali wawe na uzima wa milele.
He doesn't want to see us perish in this old rotten world here.
No. Ataxis tu tunaangamia kwa sababu ya tambi zetu hapa.
He wants us to have everlasting life and rejoice in it.
Anataka sisi tuwe na uzima wa milele ndio tuwe tunakuwa pamoja.
May God bless you to have everlasting life and rejoice in it. May God bless you.
Uwe na uzima wa milele, ubarikiwe.
Amen.
Be blessed. Be blessed. Thank you.